wala awatali ya singa chechikolo Oluna kuyo jona bade tambola nga nina geyo timbaze Nkose samotoka za lokale Ngele wentero kutambula Omusa jono na muwade zete zange mubude Nabade na tero kufamu ne mugamba ampe balansi Koye aba wala bena kuzino Bayaye, bayaye Ngamu malirifu mchayo geranga tuwa kadamaso
Konze tolina magezi, tolina kutegera no kwawula kwabula
Sinze mwaru, neangalja kumumiranga mlemu Kumbe emabega mutaksi, muli mwa mchala manyi
Na ulite mtu kukoma kuchibega vega
Ngabwanga mbanti
Mweleza wa mwakama Omoloko leta yomba wanjo
Na ulite ngaswate Nenjagala eta kukumira Na bade chali mochi swalo Omoyo mtu kufuna nkuba kama Tete kuswaza watolo akubanga Tolina bibala biange Eti kuhambula tolo akubanga Obula mwe bibala Bifune Abifune ole mokuswala Bula mwabibala na wanabanga jamula ntagala
Bula mwabibala
bulo kole wange tebunaba kunyara kukuma Na welwa kwekaza na yotimanyi tiyo bula mu Bula mwabibala na wanabanga jamula ntunga Bunde sinyote madule bibala na mwayabe sina bibelela Na welwa kwekaza na yotimanyi tiyo bula mu Omusumba weba loku sumbe tisibe chinene wechitio Omubulizi wenjiri abantu banji obalaze kristo Omuibi enyimba zo mama zikuleta abantu Omutume omubili mba kristo guzimbye Buli omu mukwitibwa kwe mutalanta ye era mukirabo chewe wale Naye tanta bulo okubera n'ekirabo n'okuba n'ebibala Kuba Yesu baba nonya anonya muti guliko bibala Era kyangu nnyo okulaga omuntu gy'ali n'okugenda Naye gwe nanyini kumulagayo mukwano n'otatukayo Obulidde nnyo oyimbye nnyo okoze nnyo byokola Naye nechilala mkwaro Kusaba ugate kibibala Gata kukwa gale sanyu emilembo Butefu nobu kakamu Obulunji obwesi gwano Kwefuga onangeno Eno unchali bubi Netaka chisache Chisache okunyamba Bula mwebibala Na wanda banga jambula ntagala
Bula mwebibala
Bulo kole wange tebunaba kunywera kuguma Na welwa kwekaza na yotimanyi tiyo bula mu Nse bula mwabibale na wadabanga jambula ntungo Kunde sinyo ate madule bibala vya mwayabe sina bibelela Na welwa kwekaza na yotimanyi tiyo bula mu Tokuma vya matoli na mizine ye mizimu chikubu Zoku mutima abantu zeba talaba Oya banyo Na yato langiranyo Oli mwesi kwa na yasente zikuba kalipo Gunjo li mwesi kwa obolo Waze na boto womani Na ye obutami wabuse Gobuli kusimu yo kwa kukudawa Oli chika chitukufu Gwanga donde na yeto ya galaba Ganda Onyumirwa nyonyo no kubobula Timu ganda wonga kawa Obula
mwebibala
Nifasi ya yongete Abafumbo tebacha kunikiriza
Obula mwebibala
Oli mutefu kubanga Tonafuna kutakula
Obula mwebibala
Brother wakasubiza wala batano Okuba wasa ofose hate
Obula mwebibala
Sister weri pia kumusaja wabendi Oganye okwe singa mukama
Obula mwebibala
Wanyiga mwaka kuwete Paka kati ochasi vya chisanga
Obula
Oline nkwete wesikika ochukanga na wolofu
Obula mwebibala
Oge ya bulikamu, buliomu na bulichimu
Obula mwebibala
Ngamba mwena yeno nange undibubi
Obula mwebibala
obukambwe obusule wange bulingo obusikire mama njagala abo boka boka abanjagala nange abonge ndi mubinye wange ansikugirwa buli kimwe kisala maso nkiwalamba nawe oli bubi noli ali bubi noli wakwe buzabuza naye ali bubi nokulowoza nti mu bino byonna gwe tolina ogwa gundi tebakulimba nawe olwo oba obulamu fenna tubulamu tubulamu ebibala by'omwoyo abagalatiya 5:2.